haddii aad u baahan tahay in aad codsatid faa'iidooyinka caymiska shaqola-aanta unemployment insurance ama aad qabtid su'aalo ku saabsan faa'iidooyinka caymiska shaqola-aanta, fadlan wac 1-800-3-1-2-2 oo riix 6. Marka aad na soo wacdid, weydiiso adeegyada turjubaanka ee bilaashka ah haddii aad u baahan tahay, si aad qof ugala hadashid faa'iidooyinka shaqola-aanta.